Ay, ay, ay. It's your boy Rico.
Abba! Instinct Music.
Haters wengi kwenye page. Wanauliza mina pata wapi. Nona wanajipa stress. Mina uliza bata wapi. Wanataka niwe down everyday, yeah, yeah. Ay, ay, ay. Wanaomba nsiwe up at a single day. Ay, 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 ay. It's my life and I'm living it. Yeah. Ah, it's my money and I'm spending it. Yeah. Kama unipendi, unfollow. Unfollow. Kama unitaki, unfollow. Unfollow. Kama unipendi, unfollow. Unfollow. Kama unitaki, unfollow. Yeah. Unfollow me. Ah, da, da, da. Unfollow me. Ah, da, da, da. Ah. Kwanza kabla sija mind goje ni kuzoom. Sikula Maisha jimekaza nati sauna mwaga soon.
You don't know me so fukadu.
Binadamu wana visa. Tenda mema takula ikuata sita. Chap chap picha juu itapandishwa. Tenda baya wone utavopigwa mawe. Upendi picha zangu unfollow. Upendi kazi zangu unfollow. Ama peji zako zimelala duro. Namba karibu na zero.
Yes,
wanna hit me na tengeneza dope mo. Wanna fake me na jenga flow to your flow. Nigga you hate me, of course I hate you too. You wanna hang me, F-U-C-K-U. Yeah. Kama unipendi unfollow. Unfollow. Kama unitaki unfollow. Unfollow. Kama unipendi unfollow. Unfollow. Kama unitaki unfollow. Yeah. Unfollow me. Unfollow me, unfollow. Kama upendi life yangu, unfollow. Unfollow me, unfollow. Kama nakukera sana, unfollow, yeah. Mada mada ume mada nan. Kiununi una atagan. Live peace like a rasta man. Spread your love kwa ni kitu gan. It's my life and I'm living it, yeah. Ah, it's my money and I'm spending it, yeah. Kama unipendi, unfollow. Unfollow. Kama unitaki, unfollow. Unfollow. Kama unipendi, unfollow. Unfollow. Kama unitaki, unfollow. Yeah.